Ekanene.
Ekanene.
And hii ni specially jo ile tumefanya. Na tumefanya juu ya like the new cabinet secretaries wale wamekuwa proposed.
Yeah.
And I think tuanze na ile raya isiyo ya kawaida. Kuna ile raya moja isiyo ya kawaida. Ile inaitwa Alfred Mutua. Mlikuwa mnaicheka mkono, oh, Mr. Alfred, haujui kile unafanya.
Tulimudara.
Yes. Who's laughing now? Yeah. Ira, yeah. I come to getting cabinet secretary positions. He has exponential potential. Ira, yeah. Pia nakuambia kama haufurahi utawala wangu.
Yeah.
Enda tu kwa choo.
Yeah.
Ama enda ulie kwa nganga. So, shida ni aisemi which nganga he's talking about. Enda ulie kwa nganga. So, Alfred Mutua is back. Mnachekeaje? Sorry, Alfred.
Now, from Davis Chirchir, you guy, I think tulikuwa na a small snippet of things to come.
Yeah.
So, I jani disappoint. Like, to be disappointed.
Yeah.
So, yeah, ni raya imejua kusurvive. We didn't actually see him making it to kwa cabinet secretary in the first place, in the previous cabinet.
Mm.
So ni raya tu zenye ziko na nini? Zina o na yenye Ruto ana o. Na nafikiria like, hey, I must pay these people back.
Yeah.
For the company. The fact that kulikuwa na kisi for kisi.
Mm. Yeah.
Akitoa mkamba, najua angeweka wavinya. Yeah.
Okay. So, Mr. Rapture, Alfred Mutua.
Are you guys mean onatuka nenda tu kunuka you guys? Kama kawa, nikisikia tu hiyo jina Alfred Mutua. Najua tu ni corruption inaenda kwanza. Yaani hizo zile majina you guys, ukizisikia usi expect anything hapo. Usi expect anything. Inakaa ni kama anapigia ira ya biz. Mimi naona ni hiyo cabinet ni imegeuka ni kama kiu Pablo Escobar you guys.
Yeah.
Wao natumwa kufanya biz na kuleta doo kwa meza.
Because Iraya ni the minister for labor. Na he come to labor, he's one of those people who don't even respect professions. Na reason nasema hivyo ni vile Iraya ilikuwa voted in as the governor wa Machakos. One of the first things he did was to commission a road. Alafu road yake ilitengenezwa in less than 15 days. Na ikaenda ikai launched. Sasa tunjua, according to Iraya, haiku inajuaga roads zinatengenezwa na engineers. Kuinajuaga barabara utengenezwa na raya za kawaida. So kile ili happen ukambani juu, ni literally uchawi. Kuzi raya zilikamu zikachimba. After zichimbe, zikachukua lami zikekelea juu. Baro tengenezwa hivyo jo. Alafu zikaishia jo. Ilikami kalonchiwa. By the time gari kwa zinatoka jo ilikuishanza kuchipuka. Ira ya itakagi story yo story. Yo story yo baro.
Eh? Yeah, inakumbuka.
Ili launchiki barabara in less than 15 days. You get barabara wagani engineering. Lazima mwa calculate weight ya gari. Nini wagani a lot of engineering who go into it.
Yeah.
Like in more developed countries, kina nini hizi. Place kina South Korea. Au tumia barabara kugenerate electricity. Tuna turn kinetic energy into electrical energy. That's how much was one of Kiria. Sasa hiyo raia iko tu pahali tu kwa Chakos. Hiyo time ilikuwa government spokesman. Iko na budget ya barabara iko like you wanatumia hiyo mob jo. Mimi naweza tengeneza barabara jo.
Nakumbuka hiyo road hiyo.
Mimi nikanunua lami.
Nakumbuka hiyo road
hiyo. Ile in Lima.
Unajua kwanza iliharibiwa na mkokoteni. Hata si gari za kawaida. Raia za mkokoteni ndio zilianza. Sasa hii barabara gani? Before tu lori wa kwesha chimbuka. Sabu nakumuka kuna raya ilichukua video kasema hii ni barabara gani tumejengea.
But sote walikuwa nataka wekewe lami.
Yeye alifikiria
hivyo. Sote wali.
Yeye alijua.
Unataka lami. Kwa barabara. Sumemu weke lami kwa barabara.
Niraya wanga inachoma mba. Niraya wanga inachoma mba. Alafu saa Juliani unajua. Hizo concert walikuwa napiga za memorial you guys. Sioni zikiendelea.
Yeah. Kwa nini asiye iko involved na nini raya
ya kwa cabinet? As long as kwa cabinet. Sina piga tu hiyo raya.
Labor. Mika ni nani Juliani? Naweza idungia John kwa Alfred Mutua. Did I tell you about that time when Lillian was in labor? Alafu ni hang up you guys.
She labored hard.
Yeah.
Yeah. Ana kwa piga beshti yake wa sports na hizo nini?
Yeah. And she was in labor. Because it was the fruits of my labor. So, Ira Emerudi, alafu nani tena? Rebecca Miano, alikuwa nafaa kuwa the nini attorney general. Then of course raya za internet jo wasa nasema ati internet haiwork jo. Raya za internet jo zisha pull files zake zika find out she's not practiced law in 26 years. You guy inaitangua egg on the face you guy. Mr. Sugoi akashindwa hii list imehaven aje jo. Nikawidia remix list yake jo.
So akamwambia alimtoa ama ilikuwa ni rumors.
Yeah, alikuwa nafaa kuwa attorney general. Saizi amepatiwa tourism. Amepatiwa ile sector ya ira ya Juliani.
So 26 years aja practice.
Yeah, 26 years. Mimi na yeye tukienda kotini ni exactly the same. Tuko your honor. Yeah. Mimi ni kiwatch. Niko ni kiwatch Game of Thrones. Niko your grace. Like, oh, shit. You've been watching too much Game of Thrones.
Wewe pia mimi naweza bishana naye pale kotini. Niambie, what is your litigation? Remove your litigations.
Ni alma mater.
Yeah.
Ah. Kama 26 years mimi naweza bishana naye.
Hako ame practice for 26 years. Because attorney generals waga very important. Kama ira ya moja waga group iwa. Anaitangwa ni Muigai. Muigai kuna kitu kwa nasema kuna kubamba sana.
No, is it? Oh, there will be no lakuna. You can shanga lakuna ni nini. You can lakuna ni vacuum. You
Na sasa nakwambia nani?
Am I amicus curiae?
Lakuna.
Amicus curiae.
Anaitwa? Rebecca Miano akisikia hivi no lakuna za kujikuna kuna. What the hell is going on?
Yeye kuna kitu ingine alisema the pharmacy. I don't even know what pharmacy is.
Afadhali raya za moto kama hizo. Unajua mimi na prefer raya za moto kama hizo. Kuliko dudes kama hizo.
Yeye raya ile anaenda kula chai ICC hiyo. Inaenda kumekuwa kama mafala.
Ile raya inajua ni lawyer.
Yeah, alafu ilikuwa inabonga ni kama inajua inasema nini. Sababu nakumbuka hiyo time ya hiyo kesi yenye unasema hiyo.
Yeah.
Zile raya zilikuwa hiyo time you guy. Yao ndio mawakili. Nilikuwa naisikiza na pen.
Yeah, you know kesi. Tukua saizi. As much as suit atakajua tribalism and what and what. If the next attorney general ni Katwa Kigen, hakuna mtu atateta. What atateta?
Azizi.
Because that dude is. Unajua Katwa Kigen. Unajua hii raya ni. Inaelewa hii kazi inadu. Lakini sasa kamadha. Na hizi ndio vitu zinakuaga.
Hata kina Ngatia. Like Ngatia ni kara ya Kenya.
Kwanza Ngatia kalikuwa serious.
Kena ya
hash. Wa.
So tunaenda step by step. Kutoka hapo jo tunaenda kuwa Mr. Gucci Shoes. Mr. Gucci Shoes na saizi ikonene. Kwa vile muongea mbaya. Saizi niko show place. Mimi ndio Minister of Sports ikonene.
Ikonene.
Now this time ni sports pekee kama ni sports youth and culture kila kitu. What is it? Kwa hapa kwa hii article ni chakimi kwa tu Minister of Sports.
Zinakuwa
zimeshikana you guy. Zinakuwa zimeshikana. Kuna mwenye agenda. I think ni sports.
Kuna agenda na heritage, sindio?
Kuna youth. Nani ni sports and youth something.
Yeah. Kina kwa sports youth and culture.
Yeah.
Kama hiyo.
Chukua nyingine kwa agenda. Yeah, Murkomen is back.
Gucci shoes.
Yeah.
Saizi mnaenda kukubali jo.
Yeah.
Cuz pia sasa yani ikikwaza youth. Itakuwa like this is the look of the youth. Yeah. Man, I'm doing this for the youth.
Weakness ni Jordans you can.
Yeah. Weakness yake ni Jordans.
Sijaribu ma Jays you can. Ma Jays asijaribu. Jays
bwana. Yeye anajua Jays. Jays zake zitakuwa original si kazi zako.
You guys, wasijaribu ma Jays.
Si German 23 zake.
Asijaribu.
Yeah, Jays hira haya na kuaga jona shindo.
Wewe ma Jays 23.
Hiyo ni kuni Jordan ama ni Kobe. Ukaka kama Kobe Bryant.
Ya zake ni njoroz.
Alafu indio raena.
Jordan.
Indio raena nikalia itafanya kama Duale jo. Inanikalia itakuwa na party. Wacha tuipe ya time.
Azizizi. This time inaenda kucheza chini ya mati.
Ye
nuko shua na nili have a talk na ye. Nanga vile president alituambia he had a talk with, ikuwa nani? Karen Nyamo. Pia raya lazima ukainayo jo. Jo buda jo najua Gucci is your weakness. Nwa zile za hiyan. Najua bila Gucci utatembea Gucci. Lakini. Ukiulizwa tai ni pesa ngapi? Sema. Majuzi nilikuwa nayo raya. Hii raya sio ya kawaida inaitwa nani. Nilikuwa na Obina. Na nikuulizwa Obina. Itai yako ni pesa ngapi? Acheki. Sebenya akasema, I think alisema hiyo tai yake alikuwa anafikiria kitu kama songovu. Take mimi kwa nimesema tai yake ni ya less than tao. Ile raya unajua tuko kwa hii game so unaweza judge vile ile raya unajua zile namba ziofanya. Huyo mtu anaingiza meter plus kwa mwizi. Amevaa tai na hii si taxpayers money. Amevaa tai yake ya less than wewe na taxpayers money yetu. unavaje vitu expensive hivyo. Yeah. Lazima tu ni afu chakula. He has a business. Hii biashara inaraniwa saa ngapi?
Yeah, yeah.
Kuran biashara ni hard you guys. Unajua raha zina kuaga hapo nje like side hustle. That's why 90% of side hustles fail because you are not there.
Yeah.
Yeah.
Alafu sasa biashara zinaanguka. Kila kongia? Mtu Kenya businessman zinaanguka so itakuwaje yake ndio ina work peke yake.
Lakini pia Murkomen, let me take this opportunity. I can be your shoe plug. I can bring that Gucci. Yeah, na iba tu shit yako. Bring that Gucci so you don't stay
Gucci.
You can go ready.
But I
create
think,
jobs for the youth.
Era ina pena kuchezea so I think they make sports you guy.
Yeah man.
You like spot on. You can eat a go spot on.
Itakuwa ni serious.
But I don't know what cause I think unajua sasa kio kwa sports na hii ni ministry moja inakuanga underrated sana.
Yes.
Na where corruption reeks. Na check. You guys sports they can turn it to a multi-billion industry. Raya ziko nini pale Voi 10 you guys. Hiyo ni raw materials.
Hiyo ni raw materials.
They don't even need shoes.
Wanakuanga wako ready.
Yeah, hata sasa iko
na. Unajua 10 hata ulize kama mseni athlete.
Yeah.
Unaenda tu unajua kuna Olympic. Itakuwa wapi? Kama kipiega na yuko. Mimi niega hata naweza kimbia na mama. You get your area. Unajisikia ndaga 10 you guy. Rayo gani take 24/7.
Yeah, yeah, yeah. Kula ni dreams. You work on your dreams. Pale unajua inakuwa gala like. Yeah. So ukizaliwa alafu upate your father had the wrong genes.
Yeah.
Pana hata nafikiria ni kuwaga hivyo. Kata ni mhitaji DNA test. Angalia tu the lineage. So the son used to be a marathoner. The second born, yani the whatever marathoner, then umetoke hapo na hema after 100, after 100 meters. Hizi la hasi kwa huyu.
Awezi kwa ya mulima.
Usi mboja.
Serious. I love your area you guy. Unaona vile huku na hii raezi kipatia dem ball wangazina go missing. Hii area hii 10 kipatia dem ball you guy. Wale kato yuka boy you game na kaendea. Kanaendea waga na familia. Atuta wale mkane si mnachat. Mwanariata mtakaja. Kweka nachukuliwa.
You game uneza chaka dem kume ni Faith Kipyegon.
Yeah.
Faith. Mi I think saizi. Hata inafaa kuwa. Ukipatia dem Kalenjin mimba. Make sure umemshughulikia. Unashughulikia, unakuwa a father. Wasa wengi waga deadbeat at the beginning of mtoi. Then wana step up later. Unakuwa a father at the beginning. Utakuwa deadbeat later. Kisha pele gaira haya a few races. You can notice. He took more of my shit than the mothers. Uko wewe sasa ni wakati wa hivi kuwa deadbeat. Napigia tu mother uka like, I've been called to the office. Yeah, alafu naacha kamtoi hapo.
Because hata mimi hiyo area natoka you guy from a classic point. Archery distance.
You guy.
Marakwet, you guy.
Oh, Marakwet. Jason. Raza Mishai.
Yeah. Na hapa avuke tu pale nini? This is a Baragoi, sijui wapi, Kapedo. Kaini raya zineza ku aim from a distance. You I think you have a lot of potential.
Yeah. Plus, hata nikistick to racing. You get wagani me respect vile wakale ukimbia. Paka hata saizu kuja to Africa. We have a competition of one man against three women. And the competition, you win 1 million shillings. Hata utafti mademu haocha. You get wana wana tu hapo ni marathon. Ni Mwafrika. Next ni Kitake Ring. You guys next ni Arituanga Rono. Ndede mitwa Rono. Afu next ni Sage. You guys nisha give up hata kabla yanze. Inakuwa tu kwa damu. Wachike, demu kama Nikita, ule ni Barbie. Lakini iko tu kwa damu. Na hila tuka keep. Iko tu ndani ya damu.
You guys kumoja.
Upele Kitake.
Siku moja ineza kwa music video. Jo you guys amu. Mwana ya miamu wa kuonesha real talent.
Yafanya video kikimia.
Director Kukirin, come back. Wana mugana yu talent.
I don't want to be your ex. Hiyo ni zako video kani. Ni Raina Hepeshwa. I don't want to be your ex. Yeah, so.
Hata kuna raya arifi yangu, alipatia na Gabol, LD. Alikuwa gana jisifu mbaya you guy.
Okay.
Alikuwa ni msapere. Mira kuwana mtoto huko. Mwe mkari jini.
Yeah.
Jini anakubuka. Kwa nangoja katu siku moja. anaweza muona somewhere kwa Olympic. Atoke kama muda wa Njiro you guys. Ah, imekuwa wakati mrefu, imekuwa ni muda lakini hiyo rail kuna shinde kijisifu.
Alafu unajua mtu lazima unajua mama yako ndiye alikuwa gana kisirali. Mimi nilikuwa nakupenda. Kama nikukupenda nilikupenda. So but coming to think of it, this is actually a better position for Murkomen than Nini was than Rhodes. Unajua. Because pia usisahau the Kenyans winning those medals you got ni wakale. So unajua pia wakale wa time onani tu ku have to meeting to your sports ile tu nikikale. So how did you feel about winning the marathon? The marathon? Sounds like at least Murkomen is a good translator. Because I think the first job anafaa kudu ni hivyo. For Olympics inaanza this Friday. Just go be the translator in the meantime. Just don't wear your Gucci shoes. This time wear some Nikes, man.
You guys anachukua ile anani. Si yule uko na kiatu yake you guy.
Yes, yes,
I promote you.
Kuna kimchoge.
Ako na njumu zingine za
kraya. Ni expert. Ni expert. So at least Murkomen yuko sure hata tupata nayo. Yes, yeye hataki kuvaa kitu tumevaa.
So si ndio. Support hiyo ya Kipchoge. Hata Kipchoge anaweza mwambia. Kila siku nanua Gucci, kwani wezi kuchukua hii elite? Hii wa Kenya hata sema uko na maringo. Unajua ni wataka mimi ni expert tunamuachia tu.
You get your jata your accent kwa imeshika hivyo. Lazima tuseme anunuae Gucci. Hafai kununua Gucci. Get you na Gucci jo. Gucci kama ipati Gucci jo you guy.
Send a Gucci store.
Yeah. So Murkomen ampatwa sports. I don't like the guy, but I don't mind him for sports. Why? Because I think he'll do a better job than Ababu na Mwamba. You guy Ababu jo. Ababu alianza mara kuvaa matching shoes like ila haya joi kuna choma kuchoma. So
nilikuwa nimesema sarcastically like ni Friday kuna bonga nikasema. Ira yendi mahali utashukia tu iko sports. Then later naona oh shit.
Imerudi.
So that's what this government has been so far sarcastic.
Wako na utoi, wako na utoi lakini Ababu ndio ni one of those raia ameumia kabisa hajarudi.
Zi hatujui jo hii list jo. Wacha tu understand by
step. Yeah,
nataka tu go through hii list. Eh?
Yeah, pia alitajwa.
Wacha tu go through hii list. Alafu sasa ndio turudi sasa tucheki tucheki like Ruto is trying to tell us in very many words. Up next ni Justin Muturi. Justin Muturi was the AG, amerudi as the cabinet secretary for public service. Kuna time hotel kwa semati mtu wa Justin Muturi amekuwa abducted. So inamaanisha ilikuwa ni stories za jaba.
Ah, hizo ni stories za uongo.
Kumbuka? Kuna time ilikuwa during like the protest ilikuwa zimeshika kabisa. Hiyo raia ilikuwa timegrabiwa pahali jo. So unashindwa ulishikwa wapi wewe? Kwa sababu sioni kama ilikuwa nini. So Justin Muturi is back. Of course si raia ni former speaker, si ndio?
No. Yeye ndiye alikuwa Attorney General.
Zizi si alikuwa Attorney General akatolewa
but
before Attorney General
alikuwa speaker
in the previous
Uhuru government
in the Uhuru government si ndio
yeah
alafu sasa wacha tuende kwa ile area jo sisi kama wetu wazee tumesahulika sana
smack
saizi najua sasa wamesema kuwa treasury ni sisi alafu opeo apatua stima unajua sisi wajaluwa ni stima okay so you guy nira yanaitua John Mbadi amepatua treasury alafu after Mbadi kupatua treasury ikanikumbusha this past weekend miss kuona the whole speech so rapture utatupatia the part of the speech that we saw me the speech ile niliona jo alikuwa anasomea Orengo jo anambia Orengo jo iko nene jo kwa Orengo alisema hakuna negotiations zozote zinafaa ku happen katikati ya ODM na Gava ila ejo ikachachishia Orengo jo kumbe ilikuwa inajua kuwa on Wednesday inakuwa announced so unasema ulisikizia speech mama ilikuwa
no I saw a part of it Nirail kwa very worked up. Ilikuwa hizo saiza ujakani, one of those places. Kwa mesimama, kwa ile podium yao, Land Rover.
Yes.
Kisema like, I will not accept to be, you know, for ODM to be used as kutumika yani kuform gava. They were against it. And I have a voice in this nation as the chairman of ODM. I disagree with my admiral. does not mean that I do not respect him. Unachokisa admiral sini. ABABA you got. So niko na shangaa like hii moto yote ni ya nani?
Uski your admiral I think alikuwa anamaanisha nani?
Admiral.
Cuz admiral like wagi top of the chain. Top of the chain is my captain.
Okay.
Eh, uko. Like unajua. So juu kabisa ni captain. So admiral I think alikuwa anamaanisha tu Orengo bado. Cuz Orengo ndiye alikuwa amekata hiyo story.
Yeah.
Eh. Yeah. So ila ya hata tukiangalia mbadi, think ali clash na Orengo. Cuz sasa alikuwa anajua.
Orengo naye alisema story ya Rao. Kuanza kunegotiate na hizo raya haizi kubali. Jina kumbukani kama alikuwa kwa mazishi kitu kama
yeah, yeah.
Kama kulikuwa na raya moja ilikuwa imedai na I think ilikuwa imedai na protest so ndio alikuwa anasema vile raya zinakufa hatuwezi enda kunegotiate na raya zinyezi mtu anaua raya juu hata hii protest ilikuwa juzi bado aliua raya hii ilikuwa jana bado raya unasikia ziliatakiwa sijui wapi so hiyo Dr. Rengo alikuwa anajaribu kusema
yes una check hiyo inaitwa nini kuna hii story ya tension in ODM party as leaders clash publicly over cabinet positions so iko sema tension ina brew blah 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 alafu iko sema ni Orengo specifically ndio amekuwa ni need cause always niambia mseka Joho amerudi bila approval ya baba
yeah
Joho yeah, Joho yeah, ni msame pata hii position juu ya Raila na cheki so so I think the only person who was speaking from a different nini ilikuwa Orengo. But here inaitwa Raila, yeye alishajipeana. I think ashajua he's too old to run for president. So ameamua tu iko nene.
Afu
kama niko hiyo Raila kola. Hii wakati mwingine nimesema nimeingia serikali. Sasa wacha niingie. Hiyo hiyo, wacha niingie. Kwa sababu sasa hivi nimesema niingie. Kwa sababu kitu fani ni time ya Uhuru, hakuna positions zote zilikuja ODM, unajua? But this time hii ndio kitu moja Ruto choma nayo picha. Ruto alikuwa the person alisema I do not I if I'm not wrong here I'll to me a Mongolian government. Unasikia? Kwa sema hataki gava, haina opposition. Anataka opposition is there as opposition. Ministers the first hurdle this dude goes through he calls the opposition and makes them part of the government
yeah
acheki so John Mbadi sasa pia kitu moja hilo lazima ujue unaweza toka kufanya choko kwa ngono ujipate unafanya ngono kwa cabinet ani kufanya choko kwa ngono kufanya ngono kwa choko Sira hili kwa inafanya hini, inasemekana aga hivo jo. Kwa hapo jo ime...
Walikuwa nafanya ngono kwa
choo. Nipati ahoko.
Walikuwa nafati ahoko, you guy kwa choo.
Noko.
Ahoko walikuwa naipati ya noko.
Walikuwa nafati ya noko.
Yeah. Wakiwa ahoko. Ahoko na jenua.
Ahoko ni?
Inje jo. As long as it's not you.
Ahoko, ahoko.
Ama ahoko, alipati ya noko. Pali watu enda oko.
Kwa lotu enda inji.
Yeah. Yo kushone.
Adi oko.
Yeah. Ameenda cho. So, so ila ni tuambadi.
Eko treasury, yo.
Yeah, impatua treasury. So, yunajua ni kitu moja ni nda kushutua ajalu. Kusahezi ni nda kuleki. Unajua ni mtu wa kumansabu wa na mpeleko treasury. Hapika conspiracy theories kwa hakamjaka kako. Wamepeleka treasury juu hakuna pesa bwa. Kuna 93 million bank hapo
ni bwa. Account juu. Hako account naona kako depleted hiyo.
Ila impatua treasury. I don't think kuna mjaka shaipatua anything to do with finance Kenya. Kuna places atupatua good treasury na kuwa gawano.
Jota nikiangalia muidari ya.
Hiyo inaenda kumnukia. Hiyo inaenda kumnukia kwanza huko Ocha. Huko Ocha inaenda kumnukia because sasa unajua raia za huko Ocha. Tita assume vile akina Muruko man walikuwa anaenda na 20 billion arambe sasa. Baadhi usiseme ati oh. Kuna arambe ine imu. Imu wezi.
Kuna jenga kanesa.
Sasa we prepare tu pesa na hiyo gunia. Because unajara.
Opportunity to start a church you get. Endelea na
church. You get lazima raya za ocha zitamtolea za ovyo. Lazima zitamtolea za ovyo. Kwa ni Muruko kama suri ya yuko treasury na anaenda na 10 million.
You can hivyo tu. Alafu hiyo saizi kwa hiyo area yetu inaitwa Kuguta. Kuna kwa kana church fulani inaitwa Nomea Church.
Nomea.
Nomea Church ni nikani lipatiwa. But hizi raya, hii raya inatucheka. hizi raya zinakuanga zile ni kama ilikuwa another arm of akina Israel denev lejo maria ni hizi raya waga zinavaa nini. Yeah. But sasa one thing that stands out, na hapa ndio sasa nakwambia mbadia ni za tengeneza pesa ni.
Yeah.
One thing that stands out, nomea. Ukiwa mtoto wako ni wa nomea judge. Akifika siku saba, lazima afanye covenant na Yesu Kristo. So yeah, nomea church mnakukua watu wako 7 days yeah. old, you guy wana tairiwa.
Yeah.
Yeah. Sasa suja hapa uneza kwa, hata mnaanzisha nini, naitwa nini? Like, kuna harambe wacha pia tuite Moses Kuri hapo kapale as you can see there was this circumcision ceremony Moses Kuri could not show up because I guess he does not have the funds. Okay. But Mbadi is here. Yeah. Straight from the treasury. So another shot up here.
Ocha lazima katamnukia. Jo kuna wasio kisiki hiyo jina. Wanajua ndio uko control ya do. Hakuna kitu kingine unawasikiza. Hiyo lazima.
Yeah, wanajua hivyo.
So yeye jiprepare arambe kwenda na do. Because wajaka walikuwa na observe tu kama hizo raya zingine, hizo raya zikienda arambe.
Yeah.
Zinaenda na do. And then kuna kwa na rumors, unajua kwa serikali ndio maana wanafanya hivyo.
But okay. Kabla tubonge yani kuna contract sawa.
No, nilikuwa nacheka hiyo mayor cause komea na kisafiri.
No, kushonde you.
Kushonde so yeah. No mayor no shit.
Yeah.
No shit chat.
Kuna kuna hiyo na the no mayor church.
Don't shit. Raya
zinakuwa gaza. You like inakuwa gaza. That's one of the things unajua. Hata unapata kuna raya iko like nilienda pale no mayor wakaniambia I have to sign the covenant with the Lord. Nikasema fine. Makende mguzi. Yeah. So kabla tubongejia the energy CS pia opia wandai lazima tubongejia what does this do to legacy ya Raila cuz unajua inaonyesha vile Raila ni sell out jo unajua imefika level ni kana prove Miguna right unajua cuz Miguna amekuwa akisema huyu msee hajai have interest za wasee atatu. So that's number 1. Apart from Miguna kusema hivyo kuna Raila kama mimi ule nasemaga huyu msee hajai have hajaitaka the presidency apart from 2007. If you want this thing, Om Sangi kwa nataka president.
Akoni
angekuwa sharp. Ila ina kuoga. Ilikuwa popular. Si size si ati anakuaga. Ilikuwa popular. Ila ilikuwa popular design nyingine. Ilikuwa haikuwa pata hii kitu. Like, so alafu ana kitu kama hii, like Ruto yuko kwa blanda, yuko kwa shida, yuko ndani ya mavi. Alafu ana extend mkono wako jo. Bala uache tu Raya I think like una do nini? Like badi kupata MP inatusaidia na yani kupata cabinet secretary inasaidia na nini? Anaitwa nani mse mwingine? Opio Wandayi
inatupa.
So hii inamaanisha the politics of the old. Politics of the old ilikuwa, unajua mmoja wenyewe tumempatia kazi bwana. Sasa hizi serikali ni yetu. Sasa zile kuna sema weekend.
Yeah.
Ni bwana hii serikali ni yetu. Hata hii hapa Kisumu sitaki maandamano bwana.
Kwa ile inclusivity, but inclusivity ilikuwa ni wow.
Wenyewe.
And then wanaiweka kidesign ya party. Wanaiweka kidesign ya party. Juu kiangalia sasa hiyo ni, hizo ndio za ODM. Jujo ni wa ODM. Opio ni wa ODM na Mbadi sasa ndio chama.
Yeah, tunakuja kwa akilo Opio but hii mimi nasema juu ya Raila kwanza like. Cuz hii haizi sema this happened without his approval.
Yeah.
Inamaanisha hii statement ali release on Monday ilikuwa hogwash ama ilikuwa Sunday. Yeye ujinga we need accountability, we need what? See, as soon as your people join the government, it means zero accountability. See ndio? Cuz right now we literally don't have an opposition. Cuz sau ODM sasa itakuwa ikivote na gava.
It ni actually imeform iko na very key ministries. Sana sana
treasury. Treasury. Au sasa tuende kwa
Opio Wandayi.
Unakumbuka ile ya jo ile like during the finance bill. Ilikuwa like Mr. Speaker sir. I know you're a man of literature.
Wetangula.
Like, yes. Your time iki criticize the finance bill.
Francis Ibuga. Yes. I've read it many times.
Yeah. So you're going to criticize the finance bill. Yeah. I love say this sasa imepatiwa energy. Unajua. So
it's energetic.
Sasa hiyo jana mimi nikiwa tu pale, yora yes juka iko kwa Twitter. kio pali nafaka tu stima yangu ipotea. Opio enda stimolal. Anaweja stimolal ni nini? Stima ipotea. Hakuna itolea zile za ovyo. Kwanza uingie kwa hii kiti stima imekuwa ikipotea sana bwana. Lights zina flicker flicker. Na hino ni nini?
Hiyo ni ministry ya noma you guy. Hiyo yake hiyo. Junajara ya mob. Raya mob sana kutoka Nyanza. Zinadujua bia welding. So itakuwa wana deal na direct. Upiwa ndayo na jaa tulivikiria utapungusa bei ya token kumbe ndio unaongeza. Ndio tu tunakutuma tu kwa Ruto unajua.
Nyongeza.
Yeye ni hiyo ministry yake ni noma.
Justima ngata pia.
Ngata. Ngata kuongezeka bei. Amewapatia zile ministry zenye. Ni kama pia as in kama anawashikanisha na raya.
But cause especially treasury, cause treasury ndio inakuwa involved na budget, si ndio?
Yeah.
So iraya next time kitokea hapo, hiyo ni budget iko approved na ODM you guys. Unajua? Itakuwa alafu this time ODM hawezi jitoa kwa noma. Mwingine time ile kwa like hii kitu ya Ruto hii. So inafaa kuwa tu ODM wanafaa kutokea tu leo. Tuambie sisi 2027 tumesema Ruto 10.
Yeah.
Tumesema Ruto is not so going anywhere. He's not so going anywhere. So tuanze ku work from hiyo.
Yeah.
Like tunajua hizi raya.
Yeah.
I love sasa I think tubongejea Joho ndio tubongejea opposition.
Yeah.
Joho pia amerudi jo. Raya sio ya kawaida. Hii raya anajuaga ilikuwa governor for 10 years Mombasa na tunaijua for two things.
Yeah.
Number one, the garbage in Mombasa. Number two, the brown handbag.
Inanayokuwa.
Na ikumbuke ile
ilikuwa kwa ndege. You got the brown handbag. So yeah, after najua jua vitu mbili. Mademu imedinya. Apart from wife. Apart from wife tunambuaga.
Yeah.
Okay, wacha tuseme allegedly.
Yeah.
Isha dinya Betty Chalo na Natalie Teo. That's all we know about this dude. Hakuna kitu yote ilifanya coast. Ile unezaenda useme. Joho alifanya this.
No, alipaint coast white yote.
Yeah.
Ifanya raya zikuwe confused.
Alipaint yote white.
Siko ume, the last time kwa coast nime.
Ni kitambo.
Yeah. Ukuna eno na shanga. Like, am I reaching where I'm going?
Yeah.
Because from that building was just another blue and white building. Yeah. So,
yeah, so raya.
Ni raya kuna nini za kipumbavu sana.
Ujiri raya na kwa garaya Twitter. So tell us that day. Do you remember it like yesterday? Ile siku raya zikuwa zinaangalia brown handbag.
You guy, I remember it like yesterday. Juu kwanza niliangalia, amepost picture. Nakumbuka the details, you guy. Finer details za hiyo kisanga.
Yeah.
Alikuwa amekaa na ile nyingine nitaguaje. Kuna huyu member of parliament mwingine. Nimesahau jina yake. Alikuwa amekaa kwa wawili.
Alikuwa na Junet hiyo time.
Junet.
Alikuwa na Shane Dubai.
You guy alikuwa na Junet anaenda Dubai.
Yeah.
And then wampiga picha kiraya na tuonesha vile wako private jet.
Naka
and then chini ya meza you guy. Si handbag yote you guy. Imetoa kama mgongo hivi.
Brown handbag.
You guy raya zikaanza. Hiyo bag ni ya nani?
You guy the first thing. Zisha enda just kapata Betty Chalo. Mecheki? Alikuwa na bag kaa hiyo.
You guy the first step umesahau. Ilikuwa kudiscover bag yote complete na kaaje.
Oh.
Yeah. Juu ilikuwa inaonekana tu kidogo.
Kidogo.
So kuna raya. Isha eka picha, mimi na uzanga handbag. Wacheni ni wambi. This is the bag. Bile reza lipata the complete bag. Zikenda kwa mademu. Sasa tuangalie mademu wajoo ni wangavi wakona hiyo bag.
Yeah.
Ugae kwa bati mbaya, Betty Chalo.
Alikuwa na baka hiyo.
Habaka.
Yeah. Yote hivi lipataka hira hiko isha mdamu.
Yeah.
Sindio?
Hey, hiko isha mdamu.
The cat was out of the bag.
Ugae Betty Chalo katoa speech.
More like the pussy was out of the bag.
Yeah.
Betty Chalo akatoa speech. Niliona mpaka speech ya Betty Chalo.
Akasema niko Nairobi. Ilibidi mpaka alidu mpaka video.
Alidu mpaka video. Alidu video akiwa ndani ya gari. Oh, I'm not with Joho, please. Leave me alone. He's my ex. You guy, raya za Twitter zika cancel. Zikasema it is not her.
Iko Twitter DCI.
Mi hata siku najua Natalie Tewa ni nani.
Hiyo time atakuwa anajua Natalie
Tewa. Siku anajua Natalie Tewa ni nani. kuna raya kamna full details mpaka airport.
You, I think you
kuna details mpaka za ndege ile wali.
Hadi ticketing.
Yeah, hadi tickets za ndege.
You have full details. Ilikuwa none other than Edgo Barrage.
Oh, Edgo Barrage ndio kuna hiyo ticket mpaka ya ndege.
Kuna dame fulani, I think alikuwa na work airport. Akaipatia the tea. So lipo mpaka huyo dame jo jina uriji jo ni wajiro. He tell her just you litoka happy.
Okay, okay.
Yeah, he tell us to you nani alipewa na nani.
Alipewa.
Yeah. So your time sasa ndio ikatokea like wajiro alikuwa ameishia jo private jet jo. Half the time casco wrong alikuwa na date jo raya fulani jo.
Yeah, raya I think
ilikuwa photographer ama.
Eh, ilishia tu hapo hiyo story. Because hiyo raya ilikuwa inaangalia details live online
as they unfold.
Unless a vile ticket ilitokea, you guy bag sasa ikatokea baadaye. Unataletewa ni ticket ilianza and then immediately raya ikaenda Instagram. Ikapitia picha zote za huo dem. Ikapata kuna picha moja yako na hiyo bag ishaitoa. I found the bag.
So
na huo dem akutoaga speech. I think aliona kamenuka aka.
Hey, but ilifanana naye alifinywa jo. You see you afterwards said go bari
alifinywa. Alifinywa sio alitokea kama.
Ile chapo Marcelo Tevez jo.
Go Marcelo Tevez.
Leo ira yao sanga Kenya kuna hakuna duct.
Ni Marcelo Tevez.
Alafu iko lucky because worst things could have happened.
Alijitetea. Alijitetea. I'm just a blogger, please leave me alone, I'm working. And then sasa I think Joe akona mchore, but your investigation ilifanywa for 4 days you.
Yeah. Yeah. Enjoy the tip.
Yeah.
Ingeanza ingeanza na sex but.
The cello.
Enjoy that.
Yeah. So Iraya ilikuwa governor for 10 years and the only thing tunzafikiria juu yake ni juu ya a brown handbag na takataka. So Iraya imepatiwa mining. Mining is very sensitive because there's a lot of money involved and the people that you are dealing with are shrewd businessmen, yeah?
Yeah.
The Chinese for example. You guy Iraya vile inapenda soft life because mimi najua Joe si kwa baya. He's more of a socialite than a leader. Unajua Iraya kupost kwa Instagram ikiwa pale na that Lamborghini Urus ya yellow you guy.
Yeah.
Eh,
Iraya ni is a he's a washed up. Ni Iraya si washed up. Ni sudi ameoga.
Yeah, ni sudi ameoga.
Sudi ameoga. Alafu so, anapenda bado wasanii. Anapenda kujifanya ana support wasanii sana.
So Iraya unafikiria itafilaje? Ile time itakaa chini na ma Chinese tu. Waipatie just a handbag full of money. Alafu watucheze as a country. Hata Iraya this was the wrong guy.
Huyo ministry ingia.
It's too sensitive for such a guy. Alafu Iraya pia unajua inakuwa kaka sakaja jo. Questionable papers. Inakuwa kaka sakaja jo. Ni Iraya questionable papers.
Alafu ni Iraya D minus.
Yes. Before jo tatubonga jua questionable papers za Joho jo. Juke jo muna what Sakaja is doing. Sakaja saizi amesema jo the only pussy you should have in your house ni your wife's.
Nimeona you guys.
Na amesema ndio kuna paka lazima kuna somo.
You guys sasa unajua hapa ni direct attack kwa kaka sisi. Direct attack. Because sisi ndio tuna deal na maslay queen wale wako na pets you guys. So kama ulikuwa unalipa salon, sasa demu yako anakuambia, "Oh baby, I'm not paid tax for my car." Tunamwambia baby relax.
Hey, rapture, let's not say which
Garfield.
Take it. Take it.
Yeah.
Cat or the kitty cat.
Hey. You guys say kabla kati ya slay queen lazima umuulize kama ako na kapaka.
Yeah.
Because you vile utachukua hiyo do. Kama watakuja kwa manyumba, sababu paka ni kitu lazima ukuje kwa mtu. Unless ni wale wakutembea nayo kwa streets.
Okay. Nikia miyamba kutax majangili.
Yeah. Mila kisa hizi nwa mjasama. Cheki. Chikibile, nani yame kwa ki-interview wase?
Yeah.
Anitua nani? Yeah. Larry Mado. Hapo na jomas, kuna time yu interview live on CNN. You guys nabaki nimetokea hapo. Niko like, as you can see, we are protesting. This is because first they came for through the finance bill they came for the taxes but now the governor of Nairobi is coming for pussy. When you're going through a hard time, when I'm going through hard times, I play with my pussy. Yeah, ila ya jemi amwa kukujia paka ino kituna shindwa na igava. Like, what are we doing here? Like, wasi awana do wanta kuambia mtu anini mnyama atoe so mbili, like,
you know, what are we for very many households unajua paka ni kitu, paka ni kitu nini u make household kuwa less stressful.
Yeah.
Ni dawa ya panya.
Nyambora.
Naito nyambora?
Yeah, kijaka. Nyambora.
Ika ni nyambu?
Yeah, kosi na inamburr. Yeah, ika. See, the same way gari na kwa nyamburko. Yeah, ika na chesa ni.
Oi, pars.
Yeah, nyambora.
You get na chongaga kuchonga hiyo. Kuna railo na tu gari wakuja kaska. Eka kumbuka vile kapaka nyamburko. Yeah.
You get there's so, a lot of benefits of having a pussy in a house. You can.
Yeah.
Other than the one attached to human beings. Ya kingine ni for areas zingine unajua hakuna kitu inaweza ingia fishy. Kama aka karaya kako around.
Yeah, yeah.
Nyambura hata snake.
Hata snake. Hata nyambura.
Hapo unajua chapagu ina snake bite. She notice chapagu ina snake bite. Also maga ni reflex.
Reflex, yeah.
Reflex speeds ya nyambura. Kitu kama 70 G watt. Mili. Hiyo nini? Ni blah 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 millisecond.
Yeah.
Ya nini ko so slow. Ni kama 0, ni kama 3, nyingine ni 7. So you're 4. Hata snake jaribu nini cha
nyambura
nyambura na kahatisha
nyambura na hatisha snake
nyambura
hapo sasa kina mnashindwa ni ile time hiyo itanga deki snake guys yeah nyambura inachapa
kana kwa therapeutic but is in long shot like kukaa chini kukaangalia like ni aje unajua ni kuatakeja you can
yeah
yuko kicheki nyambura uko like you already have tokens in ali hapo nje yuko. Anze alafu nasikia wow.
Kuna familia mingi sana you guy zenye paka si ka pet.
Yeah.
Family member.
Yeah.
Kana kana deal na. Kana deal na panya strictly.
Yeah.
Hata ukienda kwa mageto mingi. Raya mob zinasema, "Ah, usipatie paka chakula wewe." Eh, itashinda shindo kula nyama.
Yeah. Oh, shit.
Eh, you know guy, "Oh, usitupie nyama." You know
kuna. Oh, ndio iko na njaa, go hunting.
Hey, go hunting, you guy inapanda kwa Kenya, kanyambora kanatembea.
Oh.
Ya mali. Eh, so sakaje unaje saa area kama hizo? It's because raya zina doa kubai dawa ya panya. Hivi unajadai panya ilishangaza.
Yeah, jo. Hiyo ni dawa ya panya. Hiyo ndio zodo.
You guys lishongezwa bei.
Oh. Sina
bwana hata ziliacha kubaya tikujimada. Eh.
Ndio
nasema eh sasa
expensive.
Kama kujiua sasa imeanza kufika 300 sasa.
Yeah. But sasa ira ya fake papers of course. Tulijua fake papers na sakaja.
Yeah.
But pia unajua ira nyingine yetu inakuwa gani questionable papers.
You don't die.
Hapo time ina ilikuwa tricky kuzi ilikuwa gani Nairobi kuna questionable papers. Alafu Mombasa kuna questionable papers. Two very strategic towns, the port town na the hub ya business.
Yeah.
Sote zilikuwa na questionable. So ilikuwa na Joho, Mombasa, alafu ilikuwa na ira nyingine
inaitwa
Mike Sonko. Na zote zina do. Na doni questionable sources.
Yeah.
Acheki. So ira yeme patuwa mining and have a problem with that, man. Like, I don't know. Like, hii no kitu moja, inakuonyesha pia vile raya zime kusikizema, even if ODM won, there'd be no difference. Na saizi, zacheki. Kusika unaleta raya kaa Joho kwa hii story. Ira ni socialite. Inafaa kwa hiko pali nini.
Because I think this is the first guy who kukua ametajwa kwa both cabinets. Both shadow. Na the government's cabinet. Si unakumbuka alikuwa kwa the shadow cabinet as minister for
defense. Mining bana.
Ah, kwa mining.
Oh, okay. I think but kwa hii time azimio walikuwa na wanashonesha ile red carpet.
Yeah.
Ora ile kuambiwa. Unajua red carpet limitation na hiki.
Nakumbuka hiyo picha na kwa uchungu. Hiyo picha na kwa uchungu, juu nakumbuka. Vile Israeli kwa inangojewa. Anaitwa Chebukati. Tuliko kwa TV tunangojea Chebukati atokee Bomas. And then you guys tukaona carpet inapangwa KICC na Raya za ODM. Raya ziko, ah, it's gone! Imeenda!
Izo ye ni fifth mapema. You guys nilikuwa nishaji. Nishaanza kupractice accent, you guys. The fifth, bwa!
You guys najua rumors zinasema, yo carpet ilibaki kwa stair. Ndoro za kuaminika jo kila mtu alijitoa. Kile
time mimi naweza kuja pale na nichukue nikom. Nakuja naichukua.
Naitumia Royal Land Card.
Unapeleka hapi? Zi? Yeah, napeleka hapi. Napeleka tu kwa leo Orange House. Okay. Orange House ni keja angu. Raya naingia. Wajua kapete ya raya naikuwa kiko makeja. Raya naingia kwa keja angu. Kwa leo. Isi nile ya kutembelea inje. Kwa sina kwa gaya inje ile shit.
Hata inakuwa
na offices.
Yeah, inakuwa nga. Amwezi fit nyiwa wili. In that nini. So, hata mkitembea, the person in power anakuwa nga. It's either kwa mbele yake, but wezi mwezi walk side by side. Misi nila
ikata-kata kwa hao. Huko ilikuwa refu. Ilikuwa metoka huku chini. Walikuwa mepanga
kutoka down.
Yeah. Ikata-kata unashiesha kwa hao.
Raya za kashago ndio ziliwakumbusha. Raya za kashago zilikuwa TikTok. Haa, kwa hivyo wamewacha mkeka. Kwa hivyo mnaenda bila mkeka. Hai. Mnawajia maaso na mkeka. As in, ilikuwa ni uchu. Hiyo picha ina inakuwa kwa uchungu fulani.
Lakini hapo tukichimba nani before nani Joho na mafu kule kukumesema.
Yeah, ilikuwa ila inaitwa nani? Inaitwa Dr. Kingori.
Yeah.
Ilimuenjoy ati Joho being nominated to the ministry is purely on merit. Watu hawaja soma ndio pewa kazi ya kuchimba. Questionable papers.
Alafu huko sema is very good in drilling.
Yeah, Joho. Yeah, as you can see, you get.
Anajua kuchimba.
At least tukitumia the brown hand bag as evidence. You get drilling,
the
dope
driller.
Yeah. Yeah, so tutoke kwa hiyo, tuende kwa the next person ni nani? Kuna raya fulani to Salim Vuria. Hii Salim Vuria hata sijui. Ini raya.
Asisi alikuwa
kabla Salim Vuria, wacha tumongejwa weekly for Paranya, you get. Unakungajwa time kampango wa kando joka metokea. Kako, mimi ni weekly for Paranya. Mimi ni yake ya tatu. Mulika cheki.
Haya, kuna paka mapicha, manude. Ziko.
Ni nude. Ni nude.
Si, wako tu kwa bed, so. Mm. You guys see Oparanya ndio alikompiga hiyo selfie. Madam push smile. Kula mali akakameka.
Oh, you Rail kwa akakameka.
Yes, alikuwa governor.
Alikuwa governor yeye.
Alikuwa governor yote.
Ili serve two terms, sio?
Ili serve two terms.
Yeye utakitoka ka kienyeji jo. Alafu ka kienyeji kameanza kuingiza do. Unaona anga the transfer bado afu anajua kuvaa.
Nika crossbreed. Ka kienyeji na grade.
Na yeye. So unajua karasa kame produce double vizuri. Kako mimi ni girlfriend yake. Girlfriend yapo my wife. Anakuangalia amechoma picha jo. Unajua my wife sasa ni the real vienyeji.
Ni wale Max.
Yeah. Ni wale pale kana kama bado Moi is president.
Yuga pale na perfume. Hiyo time hiyo picha ilitokea. Nili notice Waluya yuga. Awana gangori ya kidogo. Walikuwa na msifu.
Unajua huko wamekubali nini? Wamekubali hiyo polygamy.
Wamekubali kabisa.
Venyeji over tailor made.
Yeah.
Ni tailor made.
Unajua walikuwa na this wife.
Tailor made.
Yuga watu wengi kwanza kwa Facebook. Walikuwa na this wife. Jaze pipi aelewe kuna mpango mwingine umepatikana. Asianze kusema ataleta visirani atoparanya ame. You can learn about comments za Facebook. Ile kaka mega youth nini ziko mingi. Huyu ni ndume. Wewe unaona vile kuna kitambi na wako na wanawake watatu. You know. Aiyaye, you guy is equal. Hata leo vile list ilitokea. Hizo pictures zimerudi enda Twitter utazipata.
Oh, okay. Yeah.
Amepewa
cooperatives you guy.
Ah,
you can next three women cooperative. Hiki ni cooperated na alafu nani nani anapenda chama ni wanawake so hii raya jo
imeandikwa ni cooperatives and mm something
yes
yeah.
So tunabaki na Salim Vuria I think ni former Kwale governor ni former Kwale governor alafu apart from Vuria kuna Stella Langat for gender so hawa wili bado hatuwajui vizuri but hii Salim Vuria the fact ni raya haikurudi tena as governor ina maanisha ni raya iko inachoma hata ni nilisafu for how long as governor mustabili kuzira yeye anatafuta watu wengine jo
Ruto akachukua mafaili ambayo
yes so
King alikuwa wapi
zizi ilisafu two terms
two terms
governor of Kwale county from 2013 to 20 22. Yeah, so ilisavigi 2 terms. I don't know whatever ilifanya Kwale cuz jaisi ya watu kusai unajua Salim Mvurya aliingia hivi makane nini inaitwa sikanisa hospitali zikaongezeka so
yeah.
I'm guessing it's just some whatever dude. So Salim Mvurya amepatiwa trade alafu trade ndio ilikuwa nani at some point
ya
Moses Kuria initially before
kwanza ile ya kwanza
before kwa reshuffled and then kicked out so mtu amekuwa reshuffled kicked out nominated
tutamerudi
you guy unajua mimi nikibongaga jo Moses Kuria lazima ni remind the foreskin misleads the mind you guys so kuna kwa gani hii nini hii rumor that baby foreskins waga zinatumika kutengeneza skin products she's a good story jo yeah jo
baby
foreskins zinatumika kutemeleka. I tried in the Guardian at the year 2018 I tried the foreskin facial treatment na cheki juna ni raya isiyo ya kawaida you guy ona jo weka foreskin kwa sura you so unajua kitu kama hii ndiko nafaa kwenda tunakaa chini sisi as cheki
so wanaisiaga
sikiza jo mimi jo mimi ni mjaka trying mwenye mimi ni mjaka nimeitwa meeting to the cabinet secretary in Moses Kuria niko so we need to trade more and we have to think outside the box there is the foreskin facial treatment. Hello, kuna mtu mtanda gani? There's enough raw material in Nyanza. You get cuz you pia raise za panga line.
Yeah, ukiambia okay, kama
ukitoa ile kitu unapatiwa 10,000.
Yeah.
Na pia nalipatia dawa.
Toa ngozi yote.
Ika yeah, wako inatumika jo. So kuna time ilikuwa rumor ati wanatumianga baby foreskins.
Okay.
Mkani baby foreskins. Unaweza kuenda jo Kenya na watu mtu yako ana ashakatwa. Kwa like, hey, hey. Kumbe jo kuna ka doctor jo kana trade. Niliambia mtoto wako ni Muislamu. Kumbe rai na trade in foreskin. Waga ina I don't know how true it is. If it's actually nini but kulikuwa na hiyo article ya foreskin za watoi si fully grown.
Yeah,
okay. But unajua Moses Kuria, you get the foreskin misleads the mind. Yeah. You end up like, sikumambia watu, enough raw material. Hapo sasa hiyo ni rahisi.
Yeah.
Na msahau mko kwa serikali.
Yeah.
Ndio mko kwa serikali, atuwezi kuwa hapa tunanusa nusa vitu.
Yeah, it's time to cut loose ends.
Yeah. Yeah. So.
Na ametupo inje pia.
Yeah, ametupo inje.
Yeah, ametupo.
So, Ruto. What does all this say about Ruto? Because to mimi, vile niliona hiyo list, niliona Ruto jo. Ruto alikuwa.
Nene man.
Yeah. Kaltushia.
Yeah.
Ndio.
Kotomba hiyo story mbaya.
Yeah, like before the part the first page ilikuwa hii. So alikuwa anabakisha tu hii mkono mwingine you guy. So
ametufanyia sindio?
Zote mbili.
So ini I have looking at this cabinet like we've seen this type of cabinet before. Na hii ilikuwa ni 2007. Check 2008 nusu mkate. Na the country was in a crisis because it was divided. One, ili feel, iko rigged na ingine, wali feel, they won fairly. So there was a need through peace reconciliation to bring the country together. There's needed a coalition government. So, apa, you get to disagree. You get, you're speaking in one voice.
Yeah.
Nacheki. Na tulikuwa tuseme, tulikuwa nasema, toa hizi raya, they are incompetent. Unacheki. Na before hata ukiwatoa before that tuende ama head of parastatals you guy we needed some proof like you actually doing something. Unacheki. So crossing over to this raya's opposition we didn't ask that we didn't ask that any one way of could finish nini opposition.
Yeah opposition imeisha.
Yeah.
I think with this history ya baba mesema hiyo imeisha yote like this e move moja apart from ku nini naona ime kill opposition ime kill pia Raila's political career I think with that cause wase watu wamejam na hii serikali to this level nachiki so yani to this level so ya Raila imepush juu kabisa cause no one wanted a government of national unity si tuko tunataka like competent mimi kwa na expect ni get my professional status jaisikia unajua like blah blah hii raika ingiza tu ma politicians bado
kuna raia zina kuanga over qualified sana over qualified na check
na just kwa ani vile tu ira ya Ruto I think anaona ni kama hii ni political problem unaona anasa round hii watu hawajakosana sababu ya kuhesabu kura. Unajizo zingine watu kosana sababu ya kuhesabu ku. Na ule mtu mwenye wagana noma ni Raila, because yeye ndio watu usemaga kura zake kuna vile zimechezwa. Lakini hii yundi hata afadhali angechukua Kasmuel yuga.
Yeah.
Afadhali angesema Kasmuel, mimi ningesema huyu Kasmuel apewe hiyo youth.
Yeah, but rising ingekuwa online. He's a sellout. Guy, when Kasmuel umeitwa Ministry of Youth
utakata. Kasmuel, you guy. Kasmuel kwa.
Yeah, because Raptor hata nikuuliza. Saizi uitwe. Mambo, you're going to be the assistant to, nani, anaitwa nani? Kip Murkomen, utakata.
You guys, sasa mimi nauliza tu raia za kawaida. Nenda tu kwa watu wa Madhare. Watu wa Madhare mnataka aje?
Nichukue cheki
watu wa Maisa.
Skei. niwachukulie hii maendeleo ama nikataa?
Niwachukulie hii kitu ama namna gani? Niende niwawakilishe.
Sasa je, nzatoa gani tena? Nispo deliver in 2 years nikuje. In 2 years. Rasta kwa campaign mode. There was a 3 years yangu vizuri.
You guys are doing the Ruto. In 100 days time, you will see changes.
Nikiweka Biblia chini. Rapture, they'll see changes. This is my phone number. 100 days you guys shall badilisha hiyo shit. The first thing unabadilisha ni phone number.
Angepatia Kasmuel, Hanifa, Bonfas Mwangi.
Hata wale kesa hizo majina. Hizo
raya
zingekata. Hizo ni raya za kawa.
But this, this is also an opportune time. Because unajua the opposition side we the people.
Yeah.
Yeah. So chama cha mapinzani ni sisi.
Yeah.
Yeah, and this is the time we call for, you know.
And then ameza kumaliza alternative. Unajua kama raya wangecheza chini. Kuna vile kuna watu bado wangemwamini ange kwa alternative.
Yeah.
Lakini sasa hii Ruto ameweka design hakuna alternative. Hakuna mtu like mwenye mneza mneza angalia sasa hii.
Lakini you guy wanacheza tu. Mimi sasa hizi unajua vile usema gara ile za Ian ile Ian ametoka kutuambia there will be no lacuna. You guy there will be no lacuna. Ingekuamini nani? Anaitwa nani? Kalonzo na nani? Na Mathakarua. Bae kesho tungekuwa juu ya gari. Tumeanza ku campaign for 2027.
Yeah. Mathakarua
kuna vile. Wani kuanza ku campaign saa hizi wakiambia wasee they are the alternative. Unacheki? Wapati wasee an alternative voice. Because I feel like 2027 might be the year where unacheki vile central ilihepa Uhuru. This might be the year 2027 might be the time where pia Nyanza inahepa Raila. So kutakuwa na hiyo 50-50 na cheki. So inaweza kuwa a very interesting election. So the time to start ni saa hizi. You come in nani Kalonzo ndio nikienda kwa Wajaluo niko nilisimama na yeye. Nikasimama na yeye 2013. This is my 2017.
Nikashika baby.
Nikashika mpaka baby. Alafu kanisaliti. Kanisaliti kama Judea kisaliti Yesu.
Yeah.
Na cheki hiyo nini? So anze lakini lazima anze mapema. Ira ya ilianza kuruka juu ndai. 2013 straight after elections ya 2013 ilianza kuruka ndai kifaiti ya 2022 Ruto. Ujaanza by size.
Hata sasa hivi vile tunamkataza you guy. Sasa hivi vile tunasema Ruto must go. Lakini Ruto ni mtu wa pick up you guy.
Yeah.
Yeye anaelewa jo. Vile usema gani alikuwa anauza kuku. Na sengine muaga naamini sababu akiwa na crowd. You guy anakuwa asimamisha hapo. Stage. You guy shato wa kichwa. Hata sasa hivi atajuaga kwa wapi. Rene za kuwa bometiko. Nyinyi watu wataita na mwapana.
Yeah, so the cabinet has been named. I think it's a very big opportunity for the new opposition leader to arise. There'll be no lacuna. You get here ndako ni kitu mio shit.
There'll be no lacuna. That was after
there should never be a vacuum. Yes. Yeah. This is an opportunity for an alternate voice, ama alternative voice.
Yeah.
Tumezoea hii politics ya tribalism. Sati wa jaka wanafaa kufurahia jumbadi ameingia. Badi aliingia pale pengine ili nisaidie mimi. Ushaisikia wako wanasema Mwafrika? Hajaisema. Mbadi aliingia hapa. Sasa hizi Mbadi ameingia cabinet inanisaidia aje?
Ameokoka
hivi. Opio wandai. Sijui mambo yako. Sawa chiki. So hizi raya zinihusu. So it's time wase kujua hii kitu. The only msame benefit leo ni watu wa Opio na watu wa Mbadi.
Yeah.
Chiki. Still the Luo Nation has not benefited anything from that bullshit.
Yeah, yeah.
Me ile time utaniambia the Luo Nation ime benefit, ile time utaniambia like we are upgrading Russia.
Yeah.
More wings, more a cancer is whatever department, a cancer, that's what I want to hear.
Mm.
See bullshit. Mm. So it's time for that alternate voice. These things can be done. Mupatianaga yani rapture 1997 tulikuwa watoi hatungeweza kuvote. But let's be serious. 1997 the Raila of today alikuwa huo Raila wa
1997. Hey, kwanza huo Raila wa 1997 you guy. Huo ndo Raila alikuwa anakuja
kinga.
Alikuwa anakuja kinga
you guy.
Hiyo time alikuwa na chama ilikuwa inaitwa NDP.
Yes.
Sita kuja kusahau hiyo
chama. National Democratic Party.
Hey,
you guy kuna area inaitwa Chola. Gedare. Kulikuwa na area ya chief and then kuna kijiji. You guy kuna flag ilikuwa inapandishwa ya NDP. Nakumbuka I think ilikuwa blue. Nakumbuka baka colors zake. Eh. You guys are ile inafika 4. Hiyo flag ya chief ikiteremsha 4. You guys raya pia zinateremsha. Ilikuwa baka na firimbi.
Yeah.
Sisi tunaye ile serikali tuko nayo. Yes na tunamjia.
Oh,
kuna siku makarao walikuja hapo. Wali regret. Hiyo time Rao alikuwa na ile inatangua fans origi. 97 and then akakuja sasa after 97 akakam na hiyo wave akajoin na Kibaki.
Yeah.
Sasa sisi wote tukakam tukashikana side moja na Obako.
Afters lakini mimi sasa ukiniuliza when he became the Raila of today. Anaweza sema after ile referendum sa 2005.
Yeah.
That's when now he became a national leader. Na kwa hiyo time yote alikuwa gani mostly leader Jaka.
Yeah.
Atiki. So from 2005 ndio so huko 97 haikuwa leader. And that's when anasema someone else can take over from him. Haimaanishi tu ni yeye. And that person needs to step up right now. Anze kungangana na Iraya. Itakuwa hard at first cuz kuna we don't have a leader but inafika level mpaka hizi Iraya hazina choice. It's that ama Ruto.
Yes.
Juu kama sivyo if no one steps up right now, hakuna mtu atapanda juu ya gari cuz pia anaweza Kalonzo anza kupanda juu. Cuz
mimi sudanga. Mimi
ni rasa juu. Kalonzo versus Ruto, so unajua pale kurangu inaenda juu.
Kwa Kalonzo.
Yeah. You guy, nani tena jo?
Madhakarua na mlike.
Madhakarua versus Ruto
na Madhakarua lakini shida yake akuagi mwanasiasa. Anajua kupiga siasa. Unajua siasa hiyo waga hata Kalonzo ni mwanasiasa clean. Lakini sasa
Madhakarua ujaraya kaa sisi nasema that ka woman ulalitokea ile time ya 2007 rigging. That's the time for that woman to come up. Asijifanyisha tu yeye ni mweupe kama pamba, wewe si mweupe kama. Hizi raya za Kenya zinapenda mtu mchafu kama wale. Tokea hivyo.
Tokea hivyo.
But watu waanze kucampaign saa hizi wasijidanganye. Eh, alafu you once na wale unarusha kama mtu ikako hapo kule kitu tafadhali enda pale. Lakini pia bodyguard iko hapo ka agency wa kuprotect ira.
Mother Karua is my mother and I am here with the Gen Z's. My mother fully supports me.
Unacheki? So kuna kwa na hiyo shit alafu cause otherwise 2027 is
the rise, especially kama nini Rawa atapiga Ruto support because Rawa kishaona hakuna chances. Unajira hii inakuwa opportunist. Akiona tu hakuna chances, utasikia ameambia Raya sasa nataka uchague mtu wangu kama running mate and then tukue kama jeshi. So unajikiwa hivyo jeshi ukiwa unajua kuwashinda itakuwa ngumu. Because Raya zimekuwa kwa election, zinajua vile election wagena chezwa. Zinajua ma polling. Yaani wanajua hizi vitu zote.
Afu wanatambia Kalonzo unajua wewe kupata support outside Ukambani ni uchawi. Kalonzo anashindwa la iko nene. What are you saying? Because apart from Israel, who else anaenda kushow up? Because of course to mimi this would be the time kupatia Raya ka Boniface Mwangi an opportunity. Atiki vile wanaitwa nini walifanya hasa wase wa Senegal. Kwa sasa nyinyi mko hapo, he's being paid. Wasekaa kina guy. Because
nani he's amekuwa na nini? He's actually tested waters na asha register party, of course ukweli party. Me voted for him.
Yeah,
I voted for him. Mpaka wa leo 17.
Mpaka wa leo tulikuwa naye by the way.
Yeah.
Mpaka wa leo bado kura yangu wa gani hapo.
Afu
hapo kari yako. Nilikuwa nimeenda hapo sababu ya Boni na Robo. Hao watu wawili.
Yeah, ndio nilikomepeleka huko.
Hata tusiende mbali jo. Mimi kuna party. Party na Boniface Mwangi. The same party. Gaido. Same party Amerix. Hizi tu raya za online. Cyprian Yakundi. Let's just start a young people party.
Akina Kasmuel. Mimi naona wanafaa kushikana.
Akina Kasmuel.
Kasmuel anifu kuja tu pamoja wote jeshi.
Washikane. Lakini unajua hapo itakuwa oh amelipwa, oh amelipwa. Shut the fuck up. We have a bigger fight. Hakuna mtu amelipwa.
Let's try kwanza.
Kitu ni katiaga. Logo unapata mseka wa nani anaitwa nani Gaido. Hii raya ni beste yangu. Lakini kianza ujinga ati boni amelipa. Uko shua hii raya haijalipwa. Acheni kupigana. Anzisheni party. Kutakuwa na few people atakuwa. We don't want a leader but at some point we'll need a leader. Na mimi sikudanganyi ile hasira iko saizi. Hizi raya zikianzisha party. Hata zisipochukua presidency itakuwa 50% ya parliament itakuwa.
Itakuwa
close. Na sikudanganyi wakianza saizi. You guys tunaweza chukua hii kitu. Kwambia tu youth. Kwambia tu young people. Hii kitu si jua tribe. Ni jua opportunities. Tukiingia tutafanya 1, 2, 3 hivi ndio tutafanya hivi, tutafanya hivi. Au sasa utarecover do hiyo mnajifanyishaga tu tugange ukishaingia pale unachapisha
you guys should ndio nakuto you guys Maybach you guys
ile Maybach tunaichukua kuzojua uzuri wa hii Maybach ni nini. You guys tunaenda tu kwa earnings za KRA. Unajua mtu shikiwa na earnings za KRA iko okay, uliingiza Maybach lakini ulikuwa umeandika zero income in that
zero returns
zero returns but let's see wase stop fighting man. Fighting, I tusaidi.
Wati ufala, especially boni na gaitho.
Si, hii waga ni gaitho. Hii fight haikuwa giboni. Ile rai fightigi wase, wase ndo hii fight. Like, gaitho jo. We ni mtu wetu, lakini kuwa realistic, kira ya ilipwi. Why did he tell people to leave town? Because people were going to get fucking killed. Mimi, Ian Rapture, Robo, tulitoka town.
Tulitoka ta bila kwenye kutuambia by the
way. Yeah, hakuna mtu alituambia.
Yonye bila mlienda niliwambia, mina taka niende hivo. Mwale, menikende hivo, nikuona,
David Chege alienda David Chege alikuwa aniko nini fan aliangushwa jo kuna boy fulani pia anaitwa Dodi alikuwa niko nini fan yalipasuliwa lip ikapasuka kabisa so buda jo this was wase ku Dedi was not going to help the movement in any way because Ruto ajali hata wasewa Dedi 500 haita dent Ruto so you jinga you fight ya bonina nina ni this is the time to start the party jo but yeah you guys wacha tungoje tuone hii cabinet Aisha Jumwa iko wapi jo
you guys Aisha Jumwa ametupwa inje you guy najua kelele naenda kupigwa of course Ababu na Mwamba hii ndio time yake sasa ya kutuambia viatu kama ilikuwa ni ukweli
okay
ilikuwa ni uongo
I'm still waiting for one more slot you guy the AG.
So una predict nani? Mimi nasema you cut to a Kigen. It's time to give it to a lawyer.
Cut was okay. Also nani is also okay.
Supreme Court.
Hello. Ngatia.
Oh, Ngatia will be okay. Okay.
At least
okay.
He's a sober mind.
Hey, Ian may insist there'll be no lacuna.
Lacuna you guys.
Yeah, there'll be no lacuna. Ekonene.
Ekonene.